cyangwa se iyo ushimye ntushimagiza aho ntujya ubona ishitamba maze ukajugunya n'urwo wari wambaye ngira aho ntiwishimisha ukarenza urugero bikarangira utakaje agaciro kandi kukagarura rihurizo ko mboni isi tutapfuna bubisi wowe iyo ubibonye ukora iki aho ntuzi kuzatura nk'umusozi mbwira ubwo ntiwibwira ko agezeyo masukiye kuba wasizeyo kandi ukirwana kugeza utakiriyo ubigenze ute mbwira ubigenze ute mbwira ubigenze ute kubambisa dakurura kandi kwicyo wabibyari cyo usarura aho nturyoherwa n'ibisharira bityo kubaho bikakurambira ese utekereza nyuma yo kuvuga cyangwa se uvuga nyuma yo gutekereza byibuze se ujya wisunga rurema ngo akwigishe igira ishuri ry'ubuzima nyemerera twigane mboni isi tutapfuna bubisi wowe iyo ubibonye ukora iki aho ntuzi kuzatura nk'umusozi masukiye nurakuba wasizeyo kandi ukirwana kugeza utakiriyo ubigenze ubwira ubigenze tapfuna bubisi wowe iyo ubibonye ukora iki aho ntuzi kuzatura nk'umusozi mbwira ubwo ntiwibwira ko wagezeyo mazukiye nurakubo wasizeyo kandi ukirwana kugeza utakiriho
music at gospeljingle.com.